exclusive from New Fera Music Production.
Yeah, Richie Barry, VZ Boy. I want to be rich. It's Freestyle Cypher. Welcome to 2026. Welcome from a city Moses Inja. Meteoretic is to pose a danger. 2026, look in a new hurry. Undeting a whole of his nari. Yeah, and it's a pretty papari. One in a nera and in a sarovari. Yes, compare a lima piti a oya munya. And in a cozo de tireku to senior. To win some money in your marajum. Ah, you must see the kiss I fuck a panji. There is a walk away to any mapanj. Mpagarira tainge kwa mkanda tindanji. Hakuna mazu yenu utwile ya nipangile. Nilini latafela leni mpangile. Inge maweste ni na hali na size. Livo na magero koksi na maboys. Wabaposa beef kuna mze wa kirikozi. Hani ikaperezi deni fuyozi. Beat by beat kuna moya tela manzwi. Mapressing imuni moki tapu tapu. Usiko mokini ya ni ezamishapu. Okay, let me back to reality. By now ni mitoro geleni. Uzosize tu mafro kutupara kunipanga. Olo meaning ikuinvera jezo kanga. Weza ni mwoni. Zama saifa ze muzeha mukoni. No meaning izo muopera kantiki. From today I'm a king yaka nana foki man. Nindani pa westi ni kare ni nanura belt. Mariariti fox in the doubt. Ah, saifa kiyaka mukene kwa mikiti mashit. So Sekizaka musie nieze enjoy. Boy situa ingeri ngeloy. Semukani vare lafani kwa buloy. Notiza minazeo zemuzu size. Tereza biti ye kuzize. Noti ya mina ya rilata. Inge kukulila vikwele kwele. Kimumushila kunifita na kwelele. Hamukute kwa style weye mukona. Kafama ikapeleza nina nahona. Muwela kai kwa marapaji masinga. Kozi mirunda waparelo kupulinga. Misafiro kwizi beta waikulinga. Kulizeo haniko ni mai ni mukulina. Muneza na ukari mu 2026. Musela nangu kwa nisa kuringa fixi. Kala nirika harilax. Keti cheke chambunda na kumona makisi. Sunga ni yofi na mbekila kumunzi. Kukwila panusaka baze tulizi. Style yako sima ni pangira na sensi. I hope usiwenzo ziva ini kesi. Mu western province. I'm a boss. I'm a handsome but bad boy. Very innocent honey service mwai. The city is kono ki self with defense. Number 5 in mabola ni la defense. I'm a chiyari kama ni mina kelu wina es. Saifa ni mule na nahani na science. Zengata zeni yeza vaoze va size. 2026 ifa kina challenger. Baizi kwa mula umpata ingeja. Marapa kuna hava itambe hande. Zaswa yiko na vata tafaza makande. Ani dirini ni devo na kijamirika. Niwe na wabu na fakizi siririka. Marapa skawe na kuna fava pika. Kimani anarumba kuri wako na masaifa. Voice yeti zima sirabonya kibusafa. Nani kukala na hali chinji style. What is your name? Komi style. Aluke nireka elu na kumba jamza elu. Baka nyama mshaini leva matelu. Apuki wa feki onya mpulu. Sewe zize kirila tanja
usili
maiki. Mashaina kono muna nisho tifemu. Nimukari musala kweza kofemu. Life ya likala gama tako pashpuna. Kirika manze nisina na hakuna. Madia mwini vana shere kiteni kuna. Zama saifa nese nilisi ileka. Mafansi sebari mkole sarika. One day Christmas ikavarika. Richie Barry utwa, life is jana. Matonga vari, venga ujana. Nyanja kuri ufuma, keni pula kale kone muti mirefa mutoni. Utovona mwini pangera shere kifama pena. Bina keizo yuke ni mekiri purai. Oh sorry vanda mine nujai. Oh pojiza kikai kinyi house of a boy. Musapotela kuziva kapakiri uluta. Ye musapote ape kuna wasariuta. Hakuna ni buhari kuena na wone wona. Hiti kanti ya kaboko kuikona. Nini vata kwekeza piti kenshwe la muna. Bye, bye, bye. So yeah, Richie Barry, busy boy. I want to be rich. Welcome 2026. Mr. Rodeo, Mr. Simon, Wizzy Brand Fasenang.
Subian on the one to the baby.